aragtay kokoy Kenya iyo Dolow iyo Man iyo Muqdisho ilaa iyo fatahaadii biyo roob iyo dawladda ayaa afaytay beerasho bakaro jarradeen arkay ku roori oo dhabaataysan yaa intee aruurini dadkaasi saad uu sii sheegay dhabaato bani aadan inta dadku moogato arkay aragtay ka faran aragtay bacdi sheemaysay sheeganaan walaalyaro sun ku qotsadaana Ilaahay magaltiis inni dadku liin gargaar waliin qabado maamulka gobolka Bay iyo kan degmada iyo arrimaha bulshada dhammaan aragtay hay'adaha samfalka iyo injoogyada dadweynaha iyo culimaadinka akhyaarta intaas may ku codsanay ummadan in liin gargaaro waliin qabado kalma bani aadan taas bacdishe mahadsantiin sida saxanin boogatay sharafta leh arrimaha bulshada